shana
Ine shakaleke
Ufe kusa mwa
Ine shakaleke
Kusa mwa nebo
Ine shakaleke
Sorry.